Morning, morning, Sikhumbano Thomas. Kunjani bafethu? We love it in the morning, bafethu. I mean, bengokushiya inqosi yami, ngayishiya nenye out yami u-Ali Mkwane. Ali awuthi lena mfethu, uyazazi le inqosi lezi zabo ma 2 years ziyakhuluma. Nazo inqosi ngitshela ukuthi yona idlanga. U-Ali Mkwane udle isikhaftini, wadla namadano nomntwana. Manje hayi, from now on angisathembi muntu, angisashiya umntwana na anybody. Since le out yami yadla isikhaftini somntwana, hayi. Angisazingeni, ngiyabonga bafethu, on the street, on the air, we love it in the morning. Alala.